Sosimo, ziyashintsha izinto phezu kwempilo yami qala manje uthi sengikhathele ukhala phenina sewujabule kakhulu my time is now profeta namandla asonibini sengashintsha haleluya.